Jajile lingwe Gidole fumula miyoko Gobola ngola na Gabuja wazwari waga Ore jajile lingwe Gidole fumula miyoko Wana nasi giviani Wana nasi giviani Ebile baswa bile Wano iba kwa tile Ebile baswa bile Wano iba kwa tile Ebile baswa bile Wano iba kwa tile
Why we back in the eyes, boy? Udhuli ni muda na uke na selo
Wana nasi giviani Ndimo wapila Wana nasi giviani Kibere kile kamata Wana nasi giviani Ndimo wapila